la 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 la
Murumva Radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yacu turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba za Mai Mai zaraye zongeye kugaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge batuye mu mihana itandukanye yo mu Bijombo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Abantu 10 bakomerekeye muri ibyo bitero. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, abaturage b'abakongomani mu bwoko bw'abanyamurenge batuye mu mihana itandukanye yo muri grupu ya Bijombo iri mu birometero bigera kuri 60 umujyi wa Uvira, bavuga yuko bazindutse bagabwaho ibitero n'inyeshyamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara hamwe na Mai Mai Ilunga. Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha Patrick Mugwanashaka, umuyobozi wa Societe Civile muri Bijombo, avuga yuko abo bagwanyi ba Red Tabara na Mai Mai bisha abantu, bakomeretsa abandi, batwika imihana ndetse banyaga n'amatungo abarirwa mu magana.
Habayeho saa 11 n'17 Mai Mai iratera iri kumwe na Red Tabara, batera Kanogo, batera Muranza ku Ijimbo, batera Muhana mu Baturika, batera ku Murambi, batera kwa Masata, batera Nyakirango, batera Muturirwa. Hakomeka abantu twashije kubona ubungubu, hakomeretsa abantu bagera 10, abagera bose ubungubu barahunze kubarahunga berekeza hakurya bafata kwa Gashigo baja ku Kananga, ariko n'ubungubu ntibafite iyo berekeza. Ubungubu nta butabazi kabisa, ntibafite icyo barya, ntibafite aho bahagaze, amazu yose bari hanze kabisa. Inka zo babashe kujana ni inka zirenga hafi 500. Intama zo zifite hafi nk'intama zogera hafi n'ibihumbi 200.
Felix Gasore ni umwe mu bashefu muri grupu ya Bijombo, avuga yuko batakiye ubuyobozi bwa gisirikare ku rwego rw'intara ya Kivuye kugira ngo ubwire abasirikare bari mu Bijombo gutabara abo baturage bari kwicwa, ariko ntibyakunze.
Bose bazindutse batera mu mihana ya Muramvya, bahitiye baturutse inzira zitatu. Hose hari abasirikare mu Gatanga, hari abasirikare niho Mai yaciye kuri Gongwa aho bita mu Mukumba, hari abasirikare ku Muranzu bwaho nyirizina, hari abasirikare ku Mugeti, hari abasirikare kuri Nyarwango, hari abasirikare. Iyo mihana yose yahiye kandi FARDC yahagaze yayibirebere.
None mwabwiye ubuyobozi bwa gisirikare y'Ubukavu babwira gute?
Twahamagaye abayobozi ba gisirikare turabibabwira, batugira ko bamenye amakuru ngo bahaye bakurikirana, ariko ngo babaje abasirikare babo bavuga yuko babonye igitero ngo kije ari kinini cyane, ngo batucitanga bagihiza inzira kugira ngo babashe gukora ibyari bibaza nyine baza kwica abantu.
Umuyobozi wa Munisco mu ntara ya Kivu y'Epfo Karna Solo yemeza iby'ibi bitero, ariko ntavuga bari kugwana kuko ategereje amakuru ava muri FARDC ikorera mu Bijombo. Cyakoza uyu muyobozi avuga yuko bohereje indege za Munisco mu kirere iyi ntambara iri kuberamo kugira ngo bamenye aho umwanzi ari. Gusa uyu muyobozi avuga yuko batakoresheje izo ndege mu kurasa umwanzi kuko muri ako karere karimo abana n'abaturage b'abasivili. Cyakoza na Blize Mabre, umuvugizi wa Mai Mai Ilunga, yabwiye Ijwi rya Amerika yuko batatwitse imihana y'abaturage kuko ahubwo basubijeyo ibitero byatwigwaneyo na Gumino bari babagabyeho.
Bari baje kudutera bivanze n'imbonera kure za zindi zaje gusahera muri Plaine de la Ruzizi mu minsi 15 muri uku kwezi kwa gatanu, zaje kubafasha. Biyumva bafite imbaraga ngo badutere hariya za Masango, Magunda na Masaka, batwice abaturage bajane n'ibintu zabo, ariko twivurema nta muntu twishe kandi ibintu zabo twajanye.
Ariko iyo uvuga ngo bari kumwe n'imbonera kure, namwe bavuga yuko muri kumwe na Red Tabara ya Gisiga.
Urumva Red Tabara twabana gute kandi tutavuga ururimi rumwe? Red Tabara ni Abarundi, natwe turabafurenga.
Amakuru ava mu buyobozi wo mu Rurambo avuga yuko kuva tariki ya 16 y'ukwezi kwa gatatu kugeza tariki ya 24 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021, aba bagwanyi ba Mai Mai bafatikanyije n'inyeshyamba z'Abarundi za Red Tabara batwitse imihana irenga 16 yo mu Rurambo. Mbatuma abaturage barenga 400 bahungira izo ntambara mu kibaya cya Rusizi ahitwa kubwegera abandi nabo bahungira Remera Rubuga ndetse na Mulenge. Red Tabara yakunze guhakana kutari muri ibi bitero by'abagwanyi ba Mai Mai. Twagerageje kuyivugisha ku murongo wa telefone ntibyadukundira. Vedace Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika ubira mu tarake vuye
tuve muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tuze mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira n'abasohoka ejo rwatangaje ko rwongereye igihe ntarengwa cyari cyarashyizweho cyo gukoresha pasiporo zisanzwe. Izo pasiporo zikaba zagombaga kurangira ku itariki ya 22 z'ukwezi gutaha, zigasimburwa n'izizakoreshwa mu muryango w'Afurika y'Uburasirazuba. Ariko Leta y'u Rwanda yongereyeho umwaka umwe mu rwego rwo korohereza abagezweho ingaruka n'ikiza cya COVID-19. I Kigali, inkuru ya Sumutakaboyi.
Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda rwatangaje ko rwongereye igihe ntarengwa cyo gukoresha pasiporo zisanzwe. Iziriho ubu zagombaga kurangira n'itariki ya 27 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu uyu mwaka, zigasimburwa na pasiporo nyarwanda y'ikoranabuhanga y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ubu abifuza pasiporo nshya zizasimbura izari zisanzwe bahawe kugeza tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2022. Nk'uko bitangazwa na Lieutenant Colonel Gatarayiha Regis ukuriye urwego, avuga ko iki cyemezo cyafashwe kubera ko bamwe mu Banyarwanda ba mu mahanga bari bahuye n'ikibazo cyo kutabasha guzindura bitewe n'icyorezo cya COVID-19.
Abanyarwanda benshi bari mu mahanga, barimo abahatuye ndetse n'abanyeshuri bahigira hanze nyine mu bindi bihugu by'amahanga, bagiye batugaragariza imbogamizi zitandukanye bagiye bahura nazo z'uko batabasha kugera kuri za ambasade zibegereye z'u Rwanda kugira ngo babashe gufotorwa no gutanga ibikumwe byifashishwa mu kugira ngo bahabwe nyine pasiporo nshya zikoranye ikoranabuhanga. Muri urwo rwego rero guverinoma imaze kubyitegereza, pasiporo rero zikaba zongerewe igihe cy'umwaka umwe, ni ukuvuga amezi 12, igihe cyari cyaratanzwe igihe ntarengwa abanyarwanda bose bashaka pasiporo nshya bakwiye kuba bazibonyemo. Zikaba rero aho kugira ngo zizate agaciro ku itariki 28 z'ukwezi gutaha kwa kane na 2021, icyo gihe cyongereho zikaba zizata agaciro cyangwa ntizongere gukoreshwa nyuma y'itariki 28 Kamena 2022.
Izi pasiporo nshya zizaba zigura amafaranga y'u Rwanda 100,000, mu gihe izo zizasimbura zo zaguraga 50,000. Kuva aho gahunda yo guhindura pasiporo ivugiwe mu mwaka w'2019, urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rutangaza ko abanyarwanda 100,000 aribo bari bamaze gufata pasiporo nshya, biganjemo cyane ab'imbere mu gihugu kuko bagera ku 95,000. Igiciro gikubye kabiri cyari gisanzwe cyatumye bamwe babona ko abafite ubushobozi buke batazabasha kubona izi pasiporo, bikubitiraho ko noneho ubukungu bwa benshi bwahungabanijwe n'icyorezo cya COVID-19. Gusa Damascene Rusanganwa ushinzwe imirimo muri iki kigo yahumurije Abanyarwanda.
Nta gihe runaka kigenwe cyo ko umuntu agomba kuba yahindutse pasiporo. Umuntu ahindura bitewe n'igihe afitiye urugendo cyangwa abyifurije. Ni ukuvuga ngo n'utazayihindura muri uyu mwaka akazaza 2025, ntabwo tuzamusubiza inyuma, ahazagerera azafata pasiporo nshya.
Kugeza ibi bihugu byose bigize Afurika y'Iburasirazuba byumvikanye gushyiraho pasiporo nshya ikoranye ikoranabuhanga. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda avuga ko buri gihugu kizagenda gihindura bitewe n'aho bagejeje imyiteguro. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, I Kigali.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika, ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibihe byiza kuri mwe mwese mwashyize urushinge rwa radio zanyu ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro kibageraho gihagarariwe n'Igena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Akenshi na kenshi usanga abasore cyangwa inkumi bakora ibintu ariko batazi neza ibyo bakora, gusa bikamera nk'aho biganye. Bigendeye n'ibihe tugezemo, iterambere dusunikira gukora ibintu tutazi neza icyo bisobanuye. Bakunzi b'ikiganiro ejo, uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'umuco wo gutera ivi umaze igihe kitari gito ukorwa n'abasore basaba abakobwa ko bababera abagore. Uyu munsi ariko turibanda ku bakobwa basaba abasore ko babana bakabaterera ivi.
Rika nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Gutera ivi ni umuhango umaze igihe kitari gito ukorwa n'abasore. Uyu muco wo kwambikana impeta watangiye kwamamara ahagana mu myaka y'1800. Ibi byose bikorwa ikigamijwe ari uko umukobwa yakemerera umusore akamubera umugore, bakabana, bakabyara, bakororoka. Gutera ivi ni ikintu gikorwa n'abasore, ntabwo bimenyerewe ko umukobwa ari utera ivi. Muri iyi minsi rero hari abakobwa basigaye baterera ivi abasore babasaba umubano. Ibi bikaba bikurura impaka mu bantu benshi.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Nubwo hari bamwe bavuga ko umukobwa wasabye umusore umubano aba afite ikindi akurikiye, hari abavuga ko bitari bikwiye ko abantu bumva ko byacitse, ahubwo ko abakobwa nabo bashoboye kandi bashobora gufata iya mbere mu gusaba umubano ndetse bakanatera ivi. Ibi ni bimwe mu bitekerezo mugenzi wacu Rugamba Jonathan yakusanyirije mu karere ka Nyarugenge. Reka tubyumve ku buryo burambuye.
Kwa gusaba ubushuti umusore akenshi afite icyo amukekaho kijyanye n'uko afite ubushobozi, ariko kuri njyewe ntabwo umukobwa yansaba ubushuti ari we ubunsabye ngo mfate mudu yo kujya muri ubwo bushuti, kereka ari njyewe ubumusabye.
Njye mbibona nk'uko abakobwa b'ubwabo basigaye bigira icyizere, bakibona nk'abantu bashoboye kandi bafite uruhare mu iterambere ryabo, kuko abakobwa aba yumva gusaba ubushuti umuhungu donc aba yamwishimiye. Ku ruhande rwanjye bifata nk'ibintu byiza kuko bituma umukobwa arirekura, donc aba yafashe icyemezo, kandi burya abakobwa ibyemezo byabo akenshi bikunda kuba birimo kuri kwinshi. Ariko wambwiye ko nkunda atantereye ivi, ahubwo njye namuterera ivi, ariko we yifasha akaza kunterera ivi byangora kubyakira.
Oya, ntabwo ari umuco, ntabwo ari ugutuma akagusaba urukundo nuko aba yagukunze.
Njyewe ntabwo byantungura, cyane cyane ko tuzi neza ko kera twumvaga ngo umukobwa yoroye igikwa, tukumva ni ibintu bidasanzwe. Iyo bavuze gender cyangwa bakavuga guhuza muri byose, nuko nyine kubyakira kuri twebwe bigoye, ariko buri wese yabyumva. Ariko njye ari ntereye, ntabwo nabyakira vuba. Biragoye pe, biragoye cyane.
Ntabwo tubyemera, tewe ari rya ashobora kuza gutyo bitewe n'ukuntu akubona cyangwa no bitewe n'imitungo ufite, bigatuma akaba ibyo bimukurura nk'ibintu ufite wenda, bigatuma kuhozaho gutyo ariko nta n'urukundo agufitiye.
Umukobwa usaba umusore ubushuti burya umukobwa akenshi icyizere kukima biba bigoye. Ku musore niwe usaba ubushuti, nta mukobwa usaba ubushuti, mbese kubyakira biba bigoye. Iryo vi biragoye kabisa, biragoye kuba umukobwa yanterera ifi.
Barakoze aba badusangije ibitekerezo byabo. Mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu kuri insanganyamatsiko. Mutubwire, ese mutekereza iki ku bakobwa baterera abahungu ivi babasaba umubano?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/22/32 cyangwa se kuri 07/28/58/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Gutera ivi ni ikintu gifatwa nk'ikigezweho mu Rwanda. Ubusanzwe umusore ategura impeta gahuriza hamwe inshuti cyangwa abavandimwe akababwira ko ashaka kurushinga, maze bakabigira ibanga agatumira umukobwa baba bakundana, maze mu gisa nko kumutungura akamupfukama imbere akamwereka impeta akamusaba kumubera umugore. Iyo abyemeye amwambika ya mpeta, ubundi bagatangira kwitegura ubukwe. Ibi ntibigikorwa n'abasore gusa, abakobwa nabo bafashe iya mbere mu guterera abasore ivi. Urugero ni Umunyana Alice. n'umugore wasabye umugabo we Patrick Kamanzi ko babana ndetse kuri ubu babanye neza nta kibazo. Bemeza ko aho urukundo ruri ibintu byose bigenda neza, ndetse ko kuba yaramusabye ko babana basanga nta muco yishe, ko aho yari kuba yatatiriye umuco ari igihe ari kujya kumukwa agatanga inkwano ku babyeyi b'umusore. Bemeza ko icya mbere ari ukuba mukundana by'ukuri. Reka tubyumve mu kiganiro bagiranye na Ariette Nishimwe.
Nitwa Umunyana Alice, ndi umugore w'umugabo umwe, tumaranye umwaka umwe dukoze ubukwe.
Nitwa Patrick Kamanzi, maze umwaka umwe nubatse n'umugore wanjye Alice mureba hano.
Wadusangiza ubuhamya, ese byagenze gute kugira ngo abe usaba umugabo wawe kuko mubana?
Njyewe nabonaga igihe kiri kunshika, ndavuga rero hari ibyo nshaka gukora kandi nubatse. Ndamubwira ndashaka ko tubana.
Byarantunguye akibimbwira ako ka mwanya, ariko kubera ko twawe twakundanaga mukunda ntawe nimbitinda, none se mvuga ati nta kibazo. Erega y'abantu bakundana ibyo by'umuco byo kuvuga ngo uriya n'umutware, uriya n'uwo ugomba kuvuga iki, uriya n'uwo ugomba gukora iki, ndakeka atari ko babimeze. Kandi ntabwo ingo zose zimeze kimwe. Umuco yari kwica wenda yafata nk'inkwana akaza kunywa wenda cyakaza kunsaba ababyeyi, nubwo ari kuba yishe umuco. Ariko njye nawe babiri turakundana, kuba yabinsaba ngo tubane nta gitangaza kirimo. Nuko umugore n'undi yabana n'umugabo amubwira ngo ndashaka ko twubaka ari ahantu, ndashaka ko tugura iki kintu mu nzu, dukundana njye nawe, ntabwo igihe cyose ari njye wamupropoza ngo tujye ahanga icyadukora iki. Nawe yarambwiye ati ndashaka kunsura, ndashaka ko dutaha ubukwe bwa runaka, ndashaka ko dutemberera ahangaha. Ibyo rero kumbwira ngo tubane, nabifashe nk'aho ari ikintu gisanzwe, n'ubundi yansaba nk'uko asanzwe ansaba iki, nk'uko nanjye nakimusaba.
Umugabo wanjye ndamwubaha cyane, ndanamukunda, amfata neza, ni umugabo mwiza.
Oya, ibyo ngibyo nawe yabibera umuhamya wo kubivuga. Ntabwo ibyo biba mu rugo rwacu, ntabwo nakwifata ngo umubwire nabi kubera ko wenda ari we wavuze ngo tubane atari njye wabivuze. Ibyo byaba naba ntazi akamaro k'urukundo. Nubwo tuba dufite umunezero, tuba dufite ubwisanzure, nakubwira ko hari demokarasi yuko buri wese avuga icyo yumva atekereza ku kintu, tukakiganiraho tukagifatira umwanzuro.
Ikintu rero cyica urukundo rw'ubu nuko umuntu agenda akamenya ibye, akamukunda, avuga ati reka mukunde ariko ibi ngibi ntago nge nzabikora, nibye ariko ntago ari byo. Umuntu agomba kwisanzura, niba hari icyo ushaka, niba hari icyo ushoboye ukakimukorera nka boyfriend wawe, kuko iyo utinye usanga bipfa. Umuntu mwakundanaga kubera umutinya, kubera hari ibyo utinya kumubwira kandi ukeneye, ugasanga hari akantu ufitemo, kumva ahubwo hari undi wabibwira kuko w'umutinyutse. Rero ndikumva inama nagira urubyiruko, twakisanzura mu rukundo, kumva uri free, ukabwira umukunzi wawe icyo ukeneye akakikwemera cyangwa bikanga.
Icyo nababwira cyo icya mbere ni uko kuba mukundana biruta ibindi byose.
Arakoze Umunyana Alice ku buhamya bw'adusangije. Ese wowe uduteze amatwi ubibona ute cyangwa se ubyumva ute kubona umukobwa asaba umusore umubano akamuterera ivi? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728 02 3232 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Bavakure Augustin ni umusaza w'imyaka 70 y'amavuko utuye mu karere ka Gicumbi. Ntiyemeranya n'umuco wo gutera ivi, haba ku bahungu ndetse n'abakobwa. Nubwo yemera kumucukura, ariko nanone ngo atekereza ko hari ibisaba gutekerezwaho n'urubyiruko niba bisamire hejuru. Ni mu kiganiro agiranye na Ishimwe Honore mu kiganiro Ejo.
Mu kiganiro Ejo turi kumwe na Muzehe Bavakure Hogiste, ngiye gutangira adusangiza ishusho y'uko abasore n'inkumi mu gihe cye babigenzaga mu gucudika bigamije kubana. Aranagaruka ku gutera ivi aho bisigaye ari magirirane.
Igihe cyacu rero kubera ko amashuri yari yaraje, abantu bahurira ku ishuri, bahurira mu modoka, bahurira mu bukwe, mu misa,
bwa buryo bwo gutinyukana, mu gusabana ubushuti.
Gusabana ubushuti byari iby'abahungu ndetse bikabanza no kumurushya. Akenshi babanaga kwandika akabaruwa, babona agashubije yemera kuzabaza ababyeyi, ashaka umuntu uzwi mu muryango cyangwa se ufite ubushobozi bwo kuba yahatinyuka akaba ari butuma ujya kukuvugira ko wifuza ko umukobwa wabo yasaba. Ngereza by'imyaka 82 nasabye muri 81 nibwo natangiye gusaba ndongora muri 82 ariko hashize umwaka.
Mudusangisha kwishakira abagimeze mu isanisha niyo
byiza by'ubuntu ko iyo watekereje igitekerezo ugikora vuba ni ibintu bigakorwa vuba ari ibikunda bigakunda vuba ari ibyanga bikanga vuba. Ingaruka nyine nuko bitaramba
muri kwa gufata iya mbere mu gusaba ubushuti mwatubwiye uburyo kera umuhungu ariwe wafata iya mbere kandi kanamuvuna kuri ubu mubona bihagaze gute?
Kuri ubu nubwo abahungu no kugeza n'ubu nibo benshi nibo batera intambwe ariko n'umukobwa muri iki gihe yashatse yego ntabwo ari kenshi akora ibimenyetso byerekana ko yenda gukunda ntibirakubwira cyane ngo ubuge ngo bakobwa nibo bavuga ngo ndashaka kutubana ubu rero kugira ngo shiriri mu nda ahita mubikubwira ko dukundana twabana.
Uvuga iki ku cyitwa gutera ivi?
Ndibonye rimwe gusa umuhungu atera ivi ariko mbona nayo ni umugenzo cyangwa umuhango waturutse mu bindi bihugu baturutse hanze mbona nta mpamvu yo gutera ivi kuko kera bateraga ivi duterera Imana cyangwa umwami. Ubu rero simbona n'impamvu umusore ajya gutera ivi imbere y'umukobwa byarantangaje kubona ko umuntu aterera ivi undi muntu. Ubu rero ngo bireze sinjya ntabwo ubukwe bwinshi ubwo ntabwo biragwira ngo mbone babikora ubwo bifite impamvu ariko njye ntayo mbona.
Impamvu zo zishobora kubangamira umuco
kuko umuco urakura nyine iyo hari impamvu igaragara kandi abantu bumva abantu bakagikora bibanza guhararwa abashaje nkatwe tukabona yenda ibisobanuro bidahwitse ibisobanuro bihwitse nta kibazo iyo bidahwitse twarira iyo rigoramiye byakorwa na benshi bikaba umuco
nabo birahindukiye ubu ngubu hadutse abakobwa batera ivi abahungu bamwe bati ni ishyano ntibyaremenyewe kandi akaba bati bishobora kuba nta nicyo bitwaye.
Ubu rero ubwo n'umukobwa nawe ateye ivi byaba nanone ari bya binini nakubwiye ni nk'uko umukobwa yajya gusaba umuhungu iyo rero nibihinduka n'umukobwa akaba yasabaye nawe yatera ivi ntacyo mbona ubwo byaba byagiye mu muco wakuze. Abo inama natanga ni uko umuntu ujya gushaka agashakana n'uwuzura bamara kurushinga rwa rukundo rugakomeza kuko ushobora gutera ivi umusanga ejo bundi ukaritera umuhunga kwenye mbibona.
Turabashimiye cyane
murakoze namwe.
Arakoze bava kure Augustin ku kiganiro cyiza duhaye. Ese uduteze amatwi ubibona ute cyangwa se ubyumva ute kubona umukobwa asaba umusore umubano akamuterera ivi? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0778581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka noneho dufata akaruhuko gato twumve indirimbo ya Mike Kayihura yise Anytime turagaruka mu kanya. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo.
I don't like another man on your timetable. I don't like it, even the homies you running with, you calling your friends. I don't like the way you getting high without me. I dislike it, you rolling with the wrong ones, you looking funny. Whoa, 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 yeah. You're a blessing from the highest, I can guarantee. Keeping it private on the regular is what you need. Step out the hot box and dance for me. Check off the groupies, let your man see. Yeah, no go go, susang and yaka baba roloki. Anytime you show, I go hinduka. Anytime you touch me, I lose control. No go go, susang and yaku kagache, baby. In any case, the music when you kundira. In any case, tonight it is dangerous. Wildin' everybody, wildin' it, my baby. Wildin' everybody, wildin' it, my baby. Wildin' everybody. I see you chillin' with your girls looking serious. But I know you're super high, moving curious. Your cup's so full with a jetty on the rocks tonight. Give you about an hour and you're by my side. Would I take a thought? Talk to me. maze iminsi numva nasukori. I need a delay, I need you around me. Come to think about it, you're the reason I've been empty. You're a blessing from the highest, I can guarantee. Keep it private on the regular is what you need. Step out the hot box and dance for me. Shake off the groupies at the Nancy. No, go post some song and knock about a low-key. Anytime you show, I go in the car. Anytime you touch me, I lose control. No, go post some song and knock about a baby. In any case, there is a kuni kundi. In any case, tonight to the dangerous. We violent, everybody.
Kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nyuma y'akaruhuko gato, reka noneho twinjiye mu mwanya mwiza wo kumva ubutumwa mwana tugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. Ni ubutumwa tugezweho na Christelle Wikeza. Bakunzi b'ikiganiro ijo mudukurikiye, ngiye kubageza ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriye ubushize yavugaga ku makimbirane avuka hagati y'abashakanye bitewe no kutanganya amashuri. Aho twibazaga tuti se mubona kuba abashakanye batanganya amashuri byabaviramo amakimbirane mu gufata ibyemezo mu muryango. Reka duhere kuri Ezekiel Hakizimana uhiriri mu karere ka Nyamasheke, aho yageze ati abashakanye batanganya amashuri no kubana neza ni ibintu bitandukanye. Ati nibikwiye guteza amakimbirane kuko imibanire myiza izashingira kubanganya amashuri gusa. Fisi uri Gasogi ati turabashimiye ku kiganiro cyiza mwatugejejeho. Fisi urakoze gushima. Naho Gasasira Theogene uhiriri Kanombe mu mujyi wa Kigali ati ntabwo bikwiriye ko mubashakanye haba amakimbirane ashingiye kuba batanganya amashuri kubera ko bajya kubana baba baribwiranye bihagije. Naho haba menshi Patrick wiriri mu karere ka Rwamagana ati nkunda gukurikira ikiganiro ejo mudutegurira insanganyamatsiko zitwubaka mu buzima bwa buri munsi. Patrick urakoze cyane. Naho Iyamuremye John wiriri mu karere ka Gicumbi ati kuba bashakanye batanganya amashuri byatera amakimbirane mu gihe bashakanye batarigeze babiganiraho ngo bamenyane bihagije. Nyirarukundo Adeline wiriri mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka atabashakanye mu gihe batanganya amashuri ntibyatera amakimbirane, ahubwo bigomba kubaho imbaraga zo gushyira hamwe. Reka minire kuri Nyirabaruta Ange wiriri mu karere ka Nyamagabe ati nkunda cyane ikiganiro ejo. Ange urakoze cyane. Reka ubutumwa bwa none mbuhinira ha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Ubutumwa bwanyu ni nabwo butugejeje ku musozo w'iki kiganiro. Ni ikiganiro cyagarutse ku bakobwa batera riva basore babasaba umubano. Mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu kuri insanganyamatsiko.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyagiyagarana n'Igena Roger, Mizero Crispin ari ku muhanga bw'ibyuma. Mbibutsa ku kiganiro ejo mu gikwe cya Rugendo mu masankaya ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika. Nitwa Nicole Giraneza, ndabashimiye.
Tirwa ndetse nandi makimirane duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ikirere kitariho igihu dukeye ku mutima no ku maso dufite impamvu amagana imvano ikomeye y'ibyishimo. Wasimbo
inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma washyize hamwe iki kiganiro.